from emksongs.com.nk.
Zaliwete sizohlala sikukhumbula njengabantwana bakho mama mama akekho ofana nawe akekho mama ofana nawe.
Ngizwisilakho, ngibiza mntanami, akekho mama.